Shawai kupenda, shawai kutendwa. Mapenzi yanauma pala unapopendwa, sipopendwa. Sitaki tena, wainjitese moyo. Nimeshafanya kila kitu, hata ulipoanguka nilijitoa niku baby. Japo sina kitu nilivuzi upendeze. Kumbe mgao tamu wana kuita tende. All day. Sitake tena mapenzi. Mateso kwa nawe, minawe ndo mapenzi basi, please stay far away. Nimegundua we ni mwizi wa mapenzi, stay far away baby. Ikitokea umekutana na mimi, tusijua nimeshafanya kila kitu, hata ulipoanguka nilijitoa niku baby. Japo sina kitu nilivuzi upendeze. Kumbe mgao tamu wana kuita tende. All day. Sitake tena mapenzi.
Joyz.com.